Chunchue,
tunaendana, tunafanana, tunaendana, tunafanana. Wapamba kae mbari nawe, nimerizia menizikwe nawe. Takurinda kwa manati ama kwa mawe, na moyo wangu nakupo si ugawe. Penzi nuru umenitoa kwenye giza giza, mwanzo waliniumiza, wao wakaniburuza buruza, vidonda nikauguza. Wewe ndo daktari maba yako moyo hodari, waseme sina habari, penzi harwa na vijikachori. Tunaendana, tunafanana, tunaendana, tunafanana, tunafanana. Hata kipenzi la mashaka wala usena, nataka penzi la baraka. Mungu aliweke mkono, penzi lisiwe na kikomo, ndani yaliyo moyamo, penzi lisiwe na mfano. Yendo ah, na mindo adamu, atuta kitunda japo tamtam. Kanunu wabuti sampanta yu, sakini kutana jitu mbona atajuta. Ataki utani na penzi lake, hanataka nideke kifuani mwake. Yani aninyonyeshe bi mtoto wake, chake changu changu mimi chake. Ndo mana tunaendana, tunafanana, ndo mana tunaendana, tunafanana. Kwanza nikupe habari,
oh habari,
huku penzi liko shwari,
oh shwari,
kwetu vinyama viwari,
oh viwari,
sambusa na vikachori,
oh na vikachori.
Aha. Aha. Ah.
Rose na Jack, Jack na Rose tuwe. Future boss, kunbe banku tuwe. Kuna nas, jishindikana niwe. Wagaras, chesesha kujue.
Yani file, tunafanana, kama mapacha file. Onge frani sompana, kama suchu atantale.
Mapeshi mengi jirani utawa, paringi ndani ukingiza natoa. Kelele na foko ya kumawa, tunafanana tomana na jishawa.
Tunaendana, mama we tunafanana. Tunaendana, oh tunafanana.
Wafasili chonchu naitana nae, naitana nae. Wani kitoka nae nafanana nae, naitana nae. Wone kitoka nae na fanana nae, nae mbea nae, nae tana nae. Wone kitoka nae na fanana nae, nae tana nae, nae tana nae. Wone kitoka nae na fanana nae.
Wee, wee, wee.
Afuona na mgani wami, mi, mdogo ilishaba.
Aha.
Wee, mido kwa bani kiwa na wana kuchenoge mziye. Hapa zilifaza
Mukubwa sare, samu gafawe, anko seven,
boom, boom, okay, what?
DJ Zolofia,
hey,
Kamix Chunchu.